imvamisa ukuthi ingane nentsha ezweni lakithi thola ingane sikhuluphele kumbe yatawuzela. Kulesifo ke imbangela enkulu ubuduze bezinto zonke. Phela kulula ukupheka oshwamshwam kunokupheka ukudla kunempilo okuthatha isikhathi ebhodweni. Futhi ingane zichitha isikhathi esiningi zingenzi lutho sigcozelene nebhokisi le-TV. Lokho kukhuthaza impilo yokuba isijaka kwazise nemzimba inganyakaziswa ngokujima njalo njalo. Sizobuka eduze ukuthi kuphi abazali abangakwenza kulesi simo ngenhloso yabantu ababo khona la uhlelweni ezomndeni. Angithathi ithuba ngikube ngelemlaleli ezomndeni uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola isinxuso esivela kumama okhathazekile ngomntanakhe osevele ngentamo ukukhuluphala. Uthe, ninawo amasu ukusiza ongena ebhungweni ukuba angabi isiteteleko. Uyayifela, ushobozela kwasani, futhi uphatheka kabi uma simenqabela akakathi ukuphumuza oncamnce. Uba nengcindezi emva kwezinsuku uma edla ukudla okumfanele ngokwezempilo. Singasibuyisa kanjani isimo lakuye? Uqinisile ukubola isimo njengesimanzonzo. Okwamanje, akumele ukukhathaze kakhulu kube injabulo yomntanakho ngalokho akuthandayo nangakuthande kumbe ngalokho kokuthi uyacindezeleka uma enokudla okunomsoco. Okwamanje kumele wenze konke ongakwenza ukusindisa impilo yakhe uma kokuthi utewuzela ngenxa yokhondolo lwezempilo. Lokho ungakulungisa nomtholampilo phela ingoba uzoba semathubeni amaningi kumbe uzoba semathumeni amaningi ezifo zoshukela zenhliziyo, stroke, amathambo nokugula emzweni yenhliziyo nokushashashona imbala. Sikubeka icele nje ukuthi ukutewuzela kwenza ingane iphelelwe ngokuzethemba. Ingane ekhuluphele zivamise ukuchwenzwa esikoleni. Zigcina imvamisa nazo seyiphendwa ngokuba obhongozo ngoba ihlale ichwenzwa. Siphakamisa wenza imizamo ngamandla akho ukuqondana nezinto ezinhlanu. Okokuqala, ukukhetha izidlo einomsoco, ukukhulisa izinga lokuyijubajuba, ukudla ndawonye nomndeni, ukuphumula okungcono nezemidlalo, ukukhetha okuhle kwezemidia okuchaza ngqo, ukwehlisa isikhathi phambi kwe-TV, ifone, njalo njalo. Kuseqhweni ukuba lokhu kwenze kube umsebenzi emndenini, okunye singakuphakamisa ukucima i-TV kunalokho bese nithatha i-walk nomndeni ndawonye, mhlawumbe ngokuphola kwelanga kanti nganyana nje esontweni. Uma ningabambisana ekuletheni uguquko ekhaya lenu, kohle ukuthi indodana wakho uyokwalithola lolu shintsho ngezempilo zakhe alidinga qobo. Ngamanye nje amazwi kokuphikisana kokukhathazekile okubekile, abukho ubufakazi bokuthi ukudla ngendlela enempilo, ukudla okunomsoco kuholela engcindezini. Lokho hhayi asikuzwa kahle ngokwezempilo. Kusanokwenzeka nje ukuthi umfana wakho useyijwayelele nje oncamnce unkamalanga osokwenza uma eke wadla okunempilo bese adikibale emoyeni ngoba kayithola lento yakho beyithanda. Kusengaba khona ke futhi amathuba ukuthi uhlushwa yisifo thizeni, yikho kusemqoka ukubonana nabezempilo. Ukwengeza kulo mbhidlango owuqala ekhaya, usengafuna ukuba uxoxe nothisha kandodana wakho bese uyamazisa usembhidlangweni okusindodana wakho adle ngokunempilo. Mhlawumbe uthisha ukusengenzeka mhlawumbe navuma ukuba amqaphe indlela adla ngayo esikoleni uma kukuthi isikhathi unaso. Ungaqinisekisa umenzela isikhaftini esinempilo, angayithengeli yena esikoleni okungenampilo. Usengabiza ke ukuthi kumisa kancane kumnika imali yoncamnce kodwa adle lokhu omphakele khona kodwa. Nokho ngesikhathi usabhana lenkinga kusemqoka ukuthi engqondweni wazi ingane yakho idinga ukuluza uthando lwakho nokwamukelwa nguwe kulo lonke lolu hambo enzobeni iqala njengamanje. Ngamanye amazwi yenza konke ongakwenza ukumsiza ehle kutewuzeleni nokho ukucacisa ukuthi indawo yakhe kuwe ayincikile ekutewuzeleni noma engatewuzeleni kwakhe. Siyaqonda ukuthi lezenyanga kumbe umnyaka ozayo uzoba ngonzima ukwenza lo msebenzi nokho kuzodinga ubhonkule kodwa ubungozi bokumnyekelela umfana wakho nokuziphoshozela konke nje kuyoba ngumnikelo omkhulu kunalokho ukuba uqale usebenze ukuba aguquke. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.